Ni kera farafin fɔlɔ ye min sigira marabolo ɲɛmɔgɔya la Ameriki jamana kɔnɔ n'a bɛ wele nanzarakan na ko sénateur min ye démocratie ka cɛbɔ tun ye I ye sebagaya sɔrɔ Ameriki jamana ka marabolo kalata la démocratie ka jamanatigi Joe Biden na ale ka fanga waati ko démocratie tɛna sɔn ka ɲɛɲinini wɛrɛ kɛ walasa ka se ka bɛnkan sɔrɔ fanga tilaliko la u ni républicain ka jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ.
And after a hard-fought campaign.
No, you can't talk about America. You can't talk about Kamala Harris. Kuna na wili wala saka seka jela tikeli ke uka wite kuka. Tarata ulake. Walnut. Yala si atakoro dumba kwa uma. Kwa ni kera kuna wili badi ya alima. Kaseka kumaka na fama nani mbwa da kona. Munu fanga kwa mbwa kwa sebe. Wa mi nyo kwa madi lika fobe jen fanga kwa nala.
The people have spoken.
Paso jama de kumana. Ni ganye takuflana min kera senateur Warnock fe. Kalata takuflana nkona la. Sanchama nkwa fe demokratu ka chebo usiraka. Sebaga yasro marabulu kalata la nuye senaye. Na kalatu nga yangata bina nini kononton biduru ninkele nchema. Wala saka seka sebaga yasro. No debi iraka foku klanche klanche fanfila bela jelinfe. Kafra John Fetterman uka sebaga yasro lika pertivani. Jama nafanga bena klaflayi. Republika nga chebo.
You know, I'm always gonna give thank my Lord and Savior Jesus Christ.
Olu munu sera ka marabulu konona nyamgo ya sura. Noye chambre des représentants. Walker, ale minkera o cheboy ni Amerika jamana tiki koro Donald Trump jenoron kedo. Yala se akabrebere le toma.
But one of the things I said is they, when they called the race.
Kunu tarata. Minkera ukala jero do la nabi wili ku College Football Hall of Fame. Atlanta maracha manchi anfanfe. Ajatu ubedi ina fofema faraka. Ayala si chugumina. Haketu nini utejien kono. Wantina usuro ni watina. Kadaka. Anye kele ire ire dike.
Is it officials most of all?